Randuk.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea.
Najua nanombea.
Nanombea.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea. Najua nanombea.
Sema anyway, wanotaka misi toke, hope they see the day. Njeza bongos meje tobe, fanya nichele. Nielele, run around the city mbao kama mwewe. Sweda roji pesi, sharushua makesi. Kanyega kinyesi, oye mninga yani so. Sema, go my drove, on the road. Oh my mama, I would never sell my soul.
The fuck with a Luga Buddha for money's na muda. Cut from a different fabric, the manas the mix on a chuja. Ruba na ngangana ili niache story ndefu kahuba. Kudros na kuja mana bado niko mtani na yuba. Maniga miso pepper, skunjiki miso kamba. Sungiki washa kwenda chocha kuni. Bado kijishka kijiti kwani nini. Simzika fashe jua gusu mziki. So they fake, then they act. After quell me so she went to hell and back. Napa story tu ya maisha wanu anaisi bet. Huku mtani ndoto nyingi tali zimefubet. Sema tema niggas na msikate tema. Chiku na vuka.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea.
Najua nanombea. Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea.
Najua nanombea.
Nanombea.
And the truth is in their eyes. Planning my demise. I to disconnect a bunch of ties. I swear the lie. I'm the one katuli kwa watatu. Wakondoka wawili gidi mtawa pili. Uliza hizi stories inasafiri pili. Mdogo mdogo watelewa bwana mdogo. Ivita so kidogo. Tani zinatafutwa zero wapi tobo tobo. On my shoulder nyota katha. And they do it now. Nanya nakata wanangata napuliza. Tusha wauna kwenye giza. Tuachi sala mana mpaka tupo hapa ni miujiza. Piga moja moja mbili cause I'm dope. If loita uzata kwa block and I never die broke. Had to cope moja wa watake money. Two time for the door. I've been tryna make it they hating on a viro. Tatu swena dem wengine nne na ukojwe kwingine tano. Pese natafutwa kwa ilo jasho ya usani.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea.
Najua nanombea.
Nanombea.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea.
Najua nanombea.